Rich Lion, Lizzo B, Little One, twende.
Ulipopata kufika kwangu, nilipigwa na buta. Sikudhani maishani mwangu yawezekana kuwa. Macho yalikutazama kwa mshangao, ukakaribisha kiti moto, ukakalia. Basi nikatulia, lakini
na kutamani kila waka 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 wakati, na kutamani kila waka.
Ni kushow true love, ilo na drop tears. You uko happy, no room for sadness. Get away, kwa ni sadist. Lamna run forever, ka forever iko. Kwa mananto kanao kijiko, na machanasto ya kina nyango ne kesa akina anjiko. Kwako mifika musho kwa mwingine sita go. Ata kama mingerdiano ni ten, sita vunja shingo. Aji true love exist, ili na babu zetu. Si true ni real, kama nwa show here kwetu. Sizi maji life bila air, bila oxygen. My life bila wave, baby, you are my oxygen. Neza kukem kwa public, a first lady. Anytime come over, I'm always ready.
Jumie ninge hepa na we, yeah.